J-Vice 254. Hey John, what's popping up? It's Robby Gaza. Yeah man, nimerudi na noma. Brain game, mwenye nguvu mpishe, pishe apita ende. Afadhali tunabaki tukiroll, afadhali tunabaki tukiroll. Gaza man in the house, Gaza man in the mix, nimeteka kija. Ako zile za home is the best, Gaza man in the house, me the best. Nilitoka tu dandora, squeezy Gaza mindo na enjoy pesa. Cash money, peso tas, peso tas. Cash money, peso tas, peso tas. Baka pia iko, round ileta na masuta kunywa mino. Cash money, peso tas, peso tas. Cash money, peso tas, peso tas. All of my niggas are flexing, thank God for the blessing. Busy bee, no more resting, monkey business, no investing. Wembe, Phaser, Major, Laser. Uwezi ni kanso mini meja, simu mbili bado ni komteja. Uwezi ni pata kwa keja, waresho wili wameweza. Na wamekuja tukutesa, na wanadai tukuseswa. Brandi bila chesa, high table ni kumeza. Mchuzi ni ya pweza, kama Vera si amebeba. Bogi benda mina weka, zimeshika ni kucheka. After show, nipe pesa, mambichwa, leta pepa. Nilitoka tu dandora, squeezy Gaza mindo na enjoy pesa. Cash money, peso tas, peso tas. Cash money, peso tas, peso tas. Baka pia iko, round ileta na masuta kunywa mino. Cash money, peso tas, peso tas. Cash money, peso tas, peso tas.